Kayo suara
Utiyo maungga yueyo Oye kena ke dalam alam Ah
Jomaye sawaro Jogitiyo maungga yueyo 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 Pinyruoto singi, jikedo kidwaro donje Pinyruoto singi, jorateke ema yudo Pinyruoto singi, jikedo kidwaro donje Pinyruoto singi, jorateke ema yudo
Yes, jorateke ema yudo pinyruoto
Joma poko ha, satan sanda inya Joma poko ha, satan sando maunge yueyo Joma poko ha, satan sanda inya Joma poko ha, satan sando maunge yueyo
Hallelujah Joma poko ha, satan sando Timkinda
Kataji yo chawatu Yesu kedo wabiro loyo Kataji yo chawatu Yesu kedo wabiro loyo Kataji yo chawatu Yesu kedo wabiro loyo Kataji yo chawatu Yesu kedo wabiro loyo
Kiki yolo wadwa
Kataonge nyingu to Yesu kedo wabiro loyo Kataonge nyingu to Yesu kedo wabiro loyo Kataonge nyingu to Yesu kedo wabiro loyo Kataonge nyingu to Yesu kedo wabiro loyo
Mana diera
Pinyruoto singi jonyau ngiyo gichie Pinyruoto singi jorateke ema yudo Pinyruoto singi jonyau ngiyo gichie Pinyruoto singi jorateke ema yudo
Jorateke ema yudo pinyo Kaya indi anyau tibiro nene mena gichie na wadwa
Karma donjaka to manyi Yesu mondo wari Karma donjaka to manyi Yesu mondo losi Karma donjaka to manyi Yesu mondo wari Karma donjaka to manyi Yesu mondo losi
Mano kende yo
Kare dhia joga to manyi Yesu mondo dili Kare dhia joga to manyi Yesu mondo dili Kare dhia joga to manyi Yesu mondo dili Kare dhia joga to manyi Yesu mondo dili
Punje manigi yath Unge ngati machelo manigi yath
Kare dhie kuo to manyi Yesu mondo wari Kare dhie kuo to manyi Yesu mondo wari Kare dhie kuo to manyi Yesu mondo wari Kare dhie kuo to manyi Yesu wari ngimani
Hallelujah Mana Yesu kene
Kare timo nyego to manyi Yesu mondo wari Kare timo nyego to manyi Yesu mondo losi Kare timo nyego to manyi Yesu mondo wari Kare timo nyego to manyi Yesu losi kimani
Mane momiyo Joshua nowacho Ni en koda ode Obiro tiyo ne Nyasaye mangima Nikech Nyasaye ne mok jwa ng'ato Ene mwenyalo chung kodi e lweny Seche ma lwenje tek Ene mwenyalo gero ot Ot mose tamore agera Umiyo chunga chunga gi Yesu Tibiro locho wadwa Ibiro locho Ibiro locho Hallelujah